ayebuti ngandi mukambo ino newe bakuwano kwekazo kwana mukambo ino tininzo waluli akana kababa mundeke nkule temunkobera kidagano amatuti maiku
ntusa manyanze Ricardo kwoulira ngatuse nembozi eno mala nojisuwa kwetombuza ngamazokenda tyomuyimbi wafate ebikyate bimpulira nzabe emikwano neŋŋanda banvamu luno juzi lwenayatula amazima ng'entabo eva kwa kusala kwa kawala ngatebawuliriza kwa kalenzi kabwenno kalira nnyumya oluganda akunde gunde bene masomoji nabagereka gerekera obuganda sanga lya mbogo webala bawala bayiza okunaba Gitantere mbalangire Ave mitime minafaba tulango bumbula Ziruno jojuzi njenve mwekangawa Nganda babantu ave kaliza mubiasuba Eje fumbo chimanyiri umanyo Nevoli susa notariyari unyanyo Kevanti nkudona ulira kaliro Akaliro Narukwa ata umura mirembe mama Undavira mzei Chibale wakumye no bambi Yaise mukabiti Esanyu lya marembo Emaziga gente Abantu abamu marembo Esanyu lya marembo Emaziga gente Abantu abamu marembo Emitima jakuba majimbi gajula Obusungu bwawera n'ensonyi zadduka Femu kama yakumye nnyo Abasajja banyivu nnyo Emitima jakuba majimbi gajula Obusungu bwawera n'ensonyi zadduka Abantu baife nabo nabo Kalemu abanime mpindi ku mugongo Mulimu eidi nti ninze kibali Imu abadozi n'abanomika mu kibuno kwidaleti Mwandide lulenti nkali Ayebute Kandi mukambo ino Newe bakuwano kwekazo kwana mukambo ino Tininzo waluli Akana kababa mundeke nkule Temunkobera kidagano amatuti maigule Basaire batuleka munsene tuswaigule Etugundule Mwenda tegeramba munanfusi ino Narukwata umura mirembe mama Undabira mzei Chibale wakumye no bambi Yaise mukabiti Esanyu lya marembo Emaziga gente Abantu abamu marembo Esanyu lya marembo Emaziga gente Abantu abamu marembo Emitima jakuba majimbi gajula Obusungu bwawera n'ensonyi zadduka Emukama yakumye nnyo Abasajja banyivu nnyo Emitima jakuba majimbi gajula Obusungu bwawera n'ensonyi zadduka Femu kama yakumye nnyo Abasajja banyivu nnyo